You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Yeah. your friends about VOA Africa music, sports and news. the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Unakakia sara sara tamchana ujara rafu nataka wazuri kama Rashida Wanjara made mwazuri bongo watu nabeba vinara kama wendo meshindwa stop Mane 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 it's all about a Benjamin Joa pato na ne siwe kama hojamin siku wa manane maka six in the morning maka wendo nasema stop Mane 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 it's all about a Benjamin Joa pato na ne siwe kama wewe hojamin siku wa manane maka six in the morning maka wendo nasema stop Waliolala wacha simuliwa Walokuwemo wacha cheza na kuimba sema Amebani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa Waliolala wacha simuliwa Walokuwemo wacha cheza Amebani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa One for the mane, two for the show Three beba hane, four daughter blow Duli number one, bonge la bisho Kuchoka geleza ne, mitaya kaya ko I say, one for the mane, two for the show Three beba hane, four daughter blow Duli number one, bonge la bisho Kuchoka geleza ne, mitaya kaya ko I say, songa, songa, abasi songa mele Adoka niba pamba, yani vitu gambe fele Dada, John John, kitu cha pele pele Levanta chabo, ngoma kama mbele Songa, songa Abasi songa mbele Adoka nipa pamba Yani vitu kambe fele Dada John John Kitu cha pele pele Levanta chabo Ngoma kama mbele Walio lala wacha simuliwa Walokuwemo wacha cheza na kuimba sema Anibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa Walio lala wacha simuliwa Walokuwemo wacha cheza Anibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa
Alafati kumechiwe
From the north to the south and the east to the west, the African music mix plays only the best right here on The Voice of America.
BA Production, Abubakar Ati number one. Tropic RTV.
The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
Il de Cambodge, le ministre de tous les groomers.
Amour à vous, aïe, aïe, aussi, mon longue, la tique, y coca. Et l'on y ne l'on y a ma bébé, à gif. Et n'a bouton qui a campé tout aspect. Y a bien soli, si mon longue, la tique, y coca.
Brandon Hinda
Kobo Nina Nina Kobo Koyoka Bilengi Partout Honorable David Mukeba
Guy Basket à Paris Ingénieur Adou à Loua
Junior
Motokwa
Mama na Shigina
Simon Lungela Shigina ngalinga ngalula ngala Masimanda
Junior Mokasi Kravadu
Ebala lumito lito de Castro Bolingo eko talepi Nikola Ndudi Ndudi Elengina mweto bimba Chano bamba Trois fois Os Bobo Pumbuki
Chaleur Akemba
Elenga Nidye Iko Kweleki Amo na mokela Nibe la mama
Bingo
Elengo Choti Kaka Simon Lungela Choti
Patrick El Boyo,
na di masu kapeme na kela se pe sangata musalate. Alor te la boli ngwar le te nzuzi na mere tuve. Parota la kaya jo masuli si bukasa. Kelo ale kananga ye paro fusile.
Alarma, canisa, cupo, ya, yo, pues está pensando.
African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
Nigga, With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
For a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Baby.